live your life if you don't love me. Ay, 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 ay. Mapenzi gani unani stimulize kutopatikani kwenye line. Nikiuliza unapaniki why. Mda mwingine najuliza why. Kivipu nani kosea kama misamba na vinuka why. Wapi sijafikia Aishani laza sana machokodo. Nikiamini atarudi umtai. Nikimuliza uko wapi nafika mara moja. Nimepita sehemu one time. Nilijinyima kuvaa, nilijinyima na kula, ili mradi apendeze yetu. Nikajitenga na ndugu, nikamvumilia bubu, ili niwe na yetu. Nilikupa moyo wangu ila wapi. Wewe ukanilipa mengi makapi. Nilikupa penzi ukanilipa machozi. Yalani we mapenzi. Why love? Why love? Why love? Yalani we mapenzi. Kama kupenda ni dhambi, mio wa moto ni tena janam. Kama kupenda si dhambi, misi wa moto ni siyo wa janam. Mie mlefi nimelewa penzi lake, bado kuyumba yumba tu. Licha sijiwezi nikanywa roho yake, nikamine takwa wangu tu. Nikimwambia tutoke wote hataki kwenda, wakati nje ndo mambo anayapenda. Kutwa na viremba ndani kama mke wa mpemba. Maharage si choroko, lazizi tena mona twalitoa boko. Yangoso mpengoso, tumepanda epo ya nini tufune koroso. Nilikupa moyo wangu ila wapi. Wewe ukanilipa mengi makapi. Nilikupa penzi ukanilipa machozi. Yalaniwe mapenzi. Why love? Why love? Why love? Yalani wa mapenzi. Why love? Why love? Love is sweet with you, but without you, it's hard. Comic Slicer.